oh need of a clay. As soon as I become successful, I promise nanes I'm that I will be fair. As soon as I become successful, I promise nanes I'm that I will be fair.
Check nigga. This one dedicated to my babies. Mna ndingumduduzi
mina ndiyakhumbula ndidlala umjolo ingenandaba nendaba zesikolo ndajola uana nethomika all bengingazi ngizibulale ntoko bengithi negebo ngaphenduka unamgebo sengiqalisa umoya wam ifube lapho benzothenga inkomo ndihlambe izono zam xa dibeka amaxesha ahambile xa njonga imali esibhajini ngabile kunabantwana kumele ndibondlile
I'm not.